Crutch.
Clavin' no. Get your winkle side. Where the wacky? Secret with my mind. Where the wacky way? They've
been to your people, Samosa. Love your mama. That they couldn't go. All of it called in Io Molala. Nayangans on your jungle maza. Inga and Purunya. Ingin your Somola. One day again, there is a oh, oh, Carito John Nona. Can a quack woman, Guana. Oh, Akai, oh, no, yeah. To Chanda Bako, oh, Kabe, not to Chanda Bako, oh. Simoyeri mo paswadi, upenda na giba mo silenti. Ringa kama tisi tegera, kavumbu samu samu kerosi. Hali nenda ulo kupala pini. Kamuruzi, hali movinto ya jude. Saga la kamuruzi, ukena kuneto lo satewe. Kamuruzi, hali movinto ya jude. Saga la kamuruzi. Na kunete ulo satewe. Oh, umanyese za maso. Oh, my baby. Nonda wange ya fedinga. My baby. Wongo wote mkulimba. Ocha kwejusa. Amaso gote kakulimba. Hey. Hey. Mama kizungu zungu. Kita nifanya ni anguke. Na kuombo nishike. Hata kujichanganya machizi wasinicheke. Na wewe ma suna wona kamu na tukuma. Moyo wanichoma. Na hizo kerere kizunguzungu banange. Kamunguruzi alimu vitu vya jude. Sagala kamunguruzi ukenda kunetolo satewe. Kamunguruzi moving to ya jude. Saga la kamunguruze. Ukena kunete ulo satewe. Oh,
yeah. Uere weki. Sikwelewe mama. Uere weki wewe. Unajidanganya.
Na kusomu pisiba na soka. Tulibaru munja kubwa. Janini,
ogenda kukaba, ononye,
Janini, kusungu zungu Janini, unanipa Janini.
Sibana suka, na kusomo bisibana suka. Nuangamba zemba singa, na bawe kwa chida mumakona. Kamunguru zo ya koya, katinsa sila kubanga bambi.
Kamunguru zi, alimu vitu vya jude. Sagala kamunguru zi, ukena kunetolo satewe. Kamunguru zi, alimu vitu vya jude. Sagala kamunguru zi. Na kunetolo satewe. Oh, salao.